Jina pani rhyme na Krizo Jenzo
Krizo Zay.
Zile stress tulikuwa tukipeskando, zile day tuliishi tukiwishando, zile day tulikuwa tunaikando. Jenzo, kila shida kando. Zile stress tulikuwa tukipeskando, zile day tuliishi tukiwishando, zile day tulikuwa tunaikando. Jenzo, kila shida kando.
Ukerare nishatiki kama super za naipa. Mina kwa gadai badu napenda diversity. Muki diverse na sambaza kama demu ni budgeti. Labda ni kudit ndo upate publicity na flow on my universe. Check the sovereignty rank C is the nika na kedade identity. Jiko on heat kama dem anadai. Mjigeti na flow ka tsunami confirm the calamity. Kerare kani empire rank C into the majesty. Niko kila place kama shada Jamaica. I'm the most high kama jawa mrasta. Niko mbele kama T wako nyuma mahaga na watole anjeve utadhani mi jumper. Kalanda iko gifted kuliko mahampa na flow diorea don't think utani pampa.
Zile stress tulikuwa tukipeskando, zile days tuliishi tukiwishando, zile days tulikuwa tunaikando. Jeje, kila shida kando. Zile stress tulikuwa tukipeskando, zile days tuliishi tukiwishando, zile days tulikuwa tunaikando.
Jeje, na niko fiti mse mbibu kila track hata bila visa. Rap syllabus, mimi ndiyo teacher. Video light ya mafans wakicheki giza. Kiza nduru ya mafans nikikaribishu. Nisha kuwa veteran, me no longer fresh. Nina cheki wakikam, yet sina pressure. Shawa chenga kwenye game, kila rem Fletcher. Nisha kuwa waumini, jina funny preacher. Nina ranjia track, suta dhani shato. Zile shida za kitambo, nimedunga kando. Mkerare nisha fika, ulidhani bado. Uliza kina wambu. Nimefika Capitol na sikai naive. Unezuliza ata Adam Sally Eva naive. Nili haso yangu yote ndo ni get mshi. Right now wana fall kama offers are free. Cause I'm hot than ever, strong than ever. Nashika full bag, suka than mini ever. Dominate game, kikarim Benzema. Kerare generation, mini first class member.
Zile stress tulikuwa tukipeskando, zile days tuliishi tukiwishando, zile days tulikuwa tunaikando. Yeah, yeah, kila shida kando. Zile stress tulikuwa tukipeskando, zile days tuliishi tukiwish kando, zile days tulikuwa tunaikando. Jeje, kila shida kando.
Mito dom, wengine ni mahari na madike push it in. I guess me no Mr. Ring Ring. Shida kando, jikito amekam kuwa shika na hii. Yeah, show mad and a flow, so na dem ni perufto. Singa under rapper kwa inge, mindo pliko. Na kazi mzuka ni nadhena ito kikwangu. Tizo ADM, sunajua kuna tabu. Shika